habeenki wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa la sugayaa in kamala harris oo qofka ay u badan tahay in xisbiga dimuqraadiga ay ku matasho doorashada madaxtinimo ee maraykanka ay soo magacowdo qofkii tartanka ku wehelin lahaa warbaahinta ayaa sheegaysa in qofka ay doorataa uu caawa ku wehelin doono isu soo bax ka dhacaya gobolka pennsylvania haddaba intaynaanu gelin qofka laga yaabo inay doorato iyo goorta ay ku dhawaaqayso bal aynu horta egna halka ay iyada iyo donald trump ay tartami doonaan kala marayaan marka laga hadlayo ra'yi ururinta dadweynaha waa kan faysal dariyo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota
runtii sida aad la socono ra'yi ururin badan oo la sameeyey xilligii madaxweynaha haatan talada hayay joe biden iyo madaxweynihii hore ee trump ay tartamayeen trump aad buu ugu horeeyey xagga ra'yi ururinta gobolada ugu adag ee laysku qabsado dalkan maraykanka aad buu ugu horeeyey laakiin intii haweeneydan madaxweyne ku-xigeenka kamala harris loo caleemloogu dhawaaqay in loo caleemo saarayo inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa ra'yi ururinta in aad laysugu soo dhowaaday runtiina gobolada qaar ay ku horumartay qaarna weli laga horeeyo waxaa kaloo xusid mudan contanka gobol ee dalkan maraykanku ka kooban yahay inta badan tartamo adag kama dhacaan waana lasii og yahay ugu yaraan ilaa 35 gobol inta dadka helaya waa loogyahay oo california oo kale waxaa loogyahay in xisbiga dimuqraadigu qaadanayo oo ugu kuraas badan gobolka ku xiga ugu kuraasta badan dalka maraykanka texas waxaa loogyahay inuu xisbiga jamhuurigu qaadanayo waxaa lagu tartamayaa waa 7 gobol ilaa iyo 10 gobol inta udhexaysa 7 gobol baa go-aamiya ilaa 10 gobol baa go-aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa dalkan maraykanka
waan gartay marka dhinaca waxaa sidoo kale lagu tartamayaa lacagaha ay labada dhinac ololayaashooda ururinayaan xagee kala marayaan labada tartame
runtii intii hadda kamala harris lagu dhawaaqay inay murashax tahay oo xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inay aada ugu horeysa xagga lacag ururinta oo ay lacag aada u fara badan haatan akownku ay ugu jirto runtii bishan julyna ay ahayd bil ay 300 million oo dollar ay kusoo xarootay welina ay lacagtaasi aan si toosa loo ugu dhawaaqin lakin lacagaas fara badan baa usoo xarootay halka tarawna 400 million oo dollarka maraykanka isla bisha gudaheeda keliya uu helay marka lacagaha ururintu labaduba aad bay u socdaan laakiin waxaa cad inay kamala harris aada ugu horeysay marka la fiiriyo waqtigii hadda ugu dambeeyey intii murashaxnimadeeda lagu dhawaaqay in loo caleemo saarayo
waan gartay faysal faysal waxaa jirtay in ay ballansanaayeen madaxweynihii hore trump oo murashaxa jamhuuriga iyo madaxweyne biden intii uu la tartanka ku jiray in bisha september qeybteeda dambe ay dood yeeshaan markii kamala harris ay timid donald trump dood buu ka keenay arrintaa marka doodiisu maxay ku qotantaa
runtii hadda waxa ugu soo horeeyo debateka uu hadda ka dhacaya waxa weeye oo loo ballansanaa waa 10-ka baan u malaynaya inay ahayd bisha 9-aad oo ay a b c ay qabanayso trump waxaad moodaa madaxweynahii hore ee dalkan maraykanka musan ku qarsooneyn waxaa dhici karta in kamala harris ay tagto maalinta loo qabtay in dooda labadooda ay dhex marto oo iyadu ay keligeed halkaas ay gasho isagu wuxuu marka qabsaday in ay meel dhexdhexaada lagu qabto ayuu isugu ku doodayaa halka iyaduna ay ku doodayso in halkii hore lagu qabto marka waxaad moodaa in ay istiijiid badani jiro laakiin aakharka waxaa lagu qasbanaan doonaa inay labadooduba meel dhexe isugu yimaadaan oo ay labadooduba ay ku wada qanacsan yihiin oo halka aysan labadooda hadda cadday inaysan september 10-keeda labadooduba ay ku qanacsanayn in la qabto doodan
waan gartay waxaa socda xuladii qofkii kamala harris ku helin lahaa tartanka bisha november ee madaxtinimo 3 nin baa isusoo haray baa la leeyahay mar waxaa laleeyahay 5 baa isku soo haray marka bal meesha ay wax marayaan iyo goorta laga yaabo in lagu dhawaaqo qofka kamala harris ku wehelinaya tartanka doorashada ee 2024 ee dhacaya bisha november
waxaad moodaa runtii hadda idaacadaho dhan inay u diyaar garoobayaan in isla mar dhow laguba dhawaaqaba marka waxaa laga yaabaaba in xilli aad u dhow in ay ku dhawaaqdo kamala harris cidda madaxweyne ku-xigeenka u noqon doonta waxaan ognahay 6 murashax ayaa aad ay saxaafaddu u hadal haysay laakiin xaq bay u leedahay 6 qof ka baxsan inay hadday doonto la timaado laakiin sida hadda loo badinayo 3 ka mida ayaa aad hadda loogu badinayaa in waxa way mid walibana in kooxo kamid xisbiga dimuqraadiga ayaa ka soo horjeeda mid waa madaxweynaha ee waxaan dhilaa waa gudoomiyaha gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay aad ugu badan tahay in Tim Walz oo ay Soomaalidu aad u taqaano aadna ula shaqeysay gobolka Minnesota laga soo doorto oo si uu ku jira hadda dadka ugu cadcad inuu madaxweyne ku xigeen noqdo in waxa kale oo isna ku jira liiska in gudoomiyaha gobolka Pennsylvania oo gobol aad iyo aad loogu tartamo tartan adagna uu ka dhaco sanad walba in Shapiro inkastoo dad badan ay leeyihiin doorashada Shapiro waxay keeni kartaa dad badan oo muslima inay ka leexdaan in madaxweyne ku xigeenka oo uu dhibaato u keeno sida gobolka Michigan oo kale oo aad muslimku ugu badan yihiin inay ka codeeyaan Kamala Harris haddii ay isaga ka dhigto in madaxweyne ku xigeen. Waxa soo raaca oo dad badan
oo sababtuna maxay tahay
sababta isagoo asal ahaan kasoo jeeda dalka macnaha in qowmiyadda in yuhuudda isagoo kasoo jeeda aadna u taageersan arrimahan ka dhacaya in Gaza iyo khaasatan dhinaca Israa'iil lagu tuhmayo inuu dadka aad u taageersan yahay taasa waxay keeni kartaa inay dad badani oo muslimiina ay dib ugala noqdaan codku ay siin lahaayeen in Kamala Harris. Waxaa kaloo isna aada loo hadal hayaa in senatorka caanka ah ee laga soo doorto gobolka Arizona ayaa iyaduna waagi hore waxay ahaan jirtay gobol aan lagu tartamin oo xisbiga jamhuurigu mar walba kasoo baxo laakiin hadda waxay isu bedeshay gobollada aada loogu dagaalamo senatorkaas senator Kelly ayaa caanka ah gobolkaas marka taa laftiisa ayaa isna wuxuu noqon karaa inay ka dhigto madaxweyne ku xigeen. Marka isku soo duubo saddexdooda mid walba waxyaaba cilada anagu leeyahay faa'iido uu keeni karana uu leeyahay gobolkan hadda Minnesota kale in gudoomiyaha laga soo doorto xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodeen mar walba waa helanaa gobolka Minnesota wax badan nagu soo kordhin maayo in gobolkaasan kuu sheegay Pennsylvania oo kale waa gobol ay aada u rabto Kamala Harris inay ku guuleysato laakiin waxaa laga yaabaa inay dad ku lumiso in Arizona oo kale ayaad moodaa dad qaar inay leeyihiin halkaasa ugu fiican oo kooxa oo dhan isugu iman karaan in laga dhigo. Marka isku soo duubo in mar dhuubay ku dhawaaqaysa ciddii noqon lahayd madaxweyne ku xigeen mana qiyaasi karno inay saddexdaa ka dooran doonto inay lixdii hore ka dooran doonto iyo inay qof ka baxsanba keeni doonto intaba iyadaa xor u ah oo laakiin say u badan tahay hadda idaacadu waxay leeyihin kuwanbaa hadda in degay warbixinna badan laga qaaday baaritaanna badanna lagu sameeyey waayo qofka intaan lagu dhawaaqin sidaan ognahay in waxa la rabaa sidoo kale in lagu sameeyo galka faylkiisa in la baaro oo inaan dambiyo badan iyo cilado aanay kusoo bixi karin loo adeegsan karo in tartankeeda dhibaato loogu
dhegeystayaal waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.